Starboard.
Alexis on the beach.
Oh baba, mbona sasa ulienda mapema hivi? Oh baba, uliniacha nikiwa mchanga hivi. Maswali mengi moyoni, mimi najiuliza hivi night and day. Uchungu moyoni, mimi na feel hivi night and day. Na vile uliondoka mambo ikawa ngumu. Hata kusoma ikawa ngumu na vile ulituacha baba yo. Shida bata ya shida baba yo. Niacha mama na mzigo, familia yote na kilio. Na wewe ndio ulikuwa kio oh, oh, oh. Uliacha mama na mzigo, familia yote na kilio. Na wewe ndio ulikuwa kio oh, oh, oh. Oh, I miss you daddy.
Oh daddy.
Oh, I love you daddy. You daddy,
oh daddy,
I love you daddy,
oh daddy.
Sasa nina watoto ninaitwa mzazi. I wish ungekuwepo hata baba uwape busu angalau ni furahi. Yeah. Mina kumisi sana yo yo yo. Mama nasemanga vile ulikuwa mtu wangu sana. Wabidi, wabidi. Mama nasemanga vile ulikuwa mtu nguvu sana. Ingawa kunilea mimi baba. Sasa na watoto na shindwa nitawalea vipi. Uye, uliacha mama na mzigo, familia yote na kilio. Na wewe ndio ulikuwa kio oh, oh. Uliacha mama na mzigo, familia yote na kilio. Na wewe ndio ulikuwa kio oh, oh. Oh, I miss you daddy.
Oh daddy.
Oh, I love you daddy.
Oh daddy.
I miss you daddy.
Oh daddy.
I love you daddy. Baba, baba, nitasimama nawe.